Abalwanyisi b'eddembe ly'obuntu bavumiridde ne Ssekuvumirira yenna eky'okuggalira munnaabwe Dr. Sarah Bireeto, omulwanyisi w'eddembe ly'obuntu, bagamba nti si baakusirika ng'eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa naddala mu biseera bino eby'okulonda. Akawungeezi k'eggulo poliisi ya Uganda yakakasizza nti yakutte Dr. Sarah Bireeto era omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiranga Rachel Kawala yakakasizza nti be balina omukyala oyo akulira ekitongole kya Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Bireeto newankubadde tyannyonnyodde nnyo omusango teyalambuludde bulungi misango gy'amukwasizza wabula kyategerekesa okusinziira ku nsonda ezeesirika tebamuguddeko misango gya kukozesa bubi kompyuta. Dr. Livingstone Sewanyana, omulwanyisi w'eddembe ly'obuntu Kayimbi era ssenkulu w'ekibiina ekya Foundation for Human Rights Initiative agambye nti Dr. Sarah Bireeto asaanye okutwalibwa mu mbuga z'amateeka mu bwangu ddala avunaanibwe so si kumukuumira mu nkomyo ate mu bifo ebitamanyiddwa.
Nga Sewanyana muto wange era
kyannaku okuwulira nti Sarah Bireeto yakwasiddwa ng'ate abadde eddoboozi ddene nnyo naddala mu nsonga ez'ebyokulonda era ng'abadde avaayo nnyo okulaba nti ensonga zonna zirabika nti zeetaaga okulongoosa azoogerako naye nga newaakubadde kiri bwe kityo bw'abanga alina omusango gwonna gwe yazizza ng'omuntu omulala yenna atwalibwe mu kkooti mu ssaawa na munaana nga ssemateeka bw'alambika era n'oluvannyuma ng'abadde atwaliddwa mu kkooti abeere nti abeera n'eddembe okuweebwa akakalu ka kkooti.
Ate Dr. Miria Kobulungi Matembe nga naye amanyiddwa obuteerya ntama ku nsonga ezinyigiriza omuntu wa bulijjo ategeeza kyabbasa nti newaakubadde gavumenti egezaako okuzibikira emimwa gyabwe naye tebajja kusirika.
Baagala kukishatinga omumwa bagambye mugaleo ku mimwa gyammwe tukaagala mwogere tebakola bituufu tebakola ebitali bituufu tebaagala tuyogereko kyo kimu tebaagala tuyigirize abantu baffe ababeera eyo ababa balindibwa tebaagala ffe abamanya amateeka tubabuulira mateeka kyegoogera kati baagala kugira ddala nga bw'ofuga I don't know oba embigi oba ki ekitegeera kubanga kaakati saala nze kyemanya omulimu ogwakola ki anyonyola abantu